Vatican Studios, baby.
A big classic.
Zero, zero.
Denzel. Oh baby, kishingo ninginia. Nipeza kwa chukwa chumanza. Umeniteka asilimia. Umenifanya mbochi mikwako. No, 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 no. Mapenzi bila makasiriko. No, 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 no. Kipenda basi heshima iko. When no my love, kupote utakapunta kwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe, unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Tamu kama kachumbari, kasura kama kazari. Mtoto kweli ni hodari, boga tam tena za bizari.
Pama kubwa mwenzenu, nimekufa nimeoza. Anavo nipenda mwenzenu, kasha nipa unaoza.
Mpaka naruka mateke, yani jisi na mpenda. Haje geto aniteke, mie popote ntakwenda. Kipenda basi heshima iko. When no my love, popote utakapo ntakwenda. My sugar coke, ata waseme nini na kupenda.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
you are my lover, my baby boo.
Nawe,
unapenda na sana baby.
Nawe,
atutatenga na minawe.